Yeah. It's Thug on the beat. Loko ni rapa loso swi ta lava ni khome buku ni hlula mateki na swikipa na mabruku hayi loko ni swila ni rapa nyana ni khome duku. Endlekendele swilo lani tele ku lawula.